gwa kuli kulusegere ye mulabe wona mbemu. Your best friend is your worst enemy. That's why dog is a man is best friend. Si gwa salao, katonda ya salao. Era wa salao chidewo, teri asobola chijawo. Uyumu ya taga mune Mkwe tago ne taga. Wari woe bunyuma, wari woe butama. Ogulamu, olusi bunyuma, olusi butama. Ogulamu, wari woe bunyuma, wari woe butama. Ogulamu, olusi bunyuma, olusi butama. Ebizibu bijja n'ebimala n'ebigenda. Buli kizibu ekijja kiba n'olunaku ku kalenda. Sente z'ennaku zino zifuumuuka nga mpewo. Emitwalo kumi oba ngaali n'olukumi. Kimanyi banja balina obulumi. Mkwano kwa kulikulisegere ye mulabe wa.